kama boys wa Kampala wote nikawa crush. Jina langu ni Diana, nimekuona toka jana, sasa patumekutana. Kila kitu baby we are gonna do.
Naidandia, naikula kavu kavu na misamba soti. Umanulia, aijani mpaka nyavu. Tudelefi, kulia,
kulia,
atakato mie sawia,
sawia.
Na makashe, hivi bagia,
bagia,
echa chanu ni mwagia. Yo.
Baby kwa galanyo, kwa galanyo, kwa galanyo baby. Mukwano kula wazako, kula wazako, kula lo baby.
Production.